Government ya Uganda etuse kuntegeragana n'ekinnaye ya America ebalirirwamu obuwumbi bwa ddoola 2.3 nga ya myaka 5 olw'okutumbula ebyobulamu mu Uganda. Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija asinzidde ku mukolo ogw'okussa emikono ku ndagaano eno n'alaga obwetaavu obw'okunnyikiza kaweefube okuziyiza endwadde ezibalukawo n'ezisiigibwa eziriwo okuyita mu kwongera ku nsimbi ezissibwa mu byobulamu. Mbaka wa Amerika mu Uganda William Pope ategeeza nti endagaano eno erambika obwa sseruganda wakati wa mawanga gombi olw'okusiga ensimbi mu byobulamu ku mutendera gw'ensi yonna. Ye minisita w'ebyobulamu Dr. General Ruth Acheng ategeeza nti ebimu ku bibala ebinaava mu ndagaano eno kuliko okuwandiisa abasawo abalala malwaliro, okusumusa amalwaliro, okwongera okulondoola endwadde kw'ossa okunyikiza entegeka ez'okulwanyisa endwadde okuli mukenenya, omusujja gw'ensiri, akafuba n'endala.